exclusive from ZenHisPromise.com.
Moses Sakala of the Sakala Brothers. Tommy Dina Mafel.
And beats music.
In the 10-10-9.
Mavuto wa chalo. Kuka ya kongereza. Ya kozo kuwaya. Nane njine mundu. Ntawizi ina. Ni mavuno mkala osangalala.
Vina dina seti vineko. Kumango vina buino. Mtu saja irika. Kambani na seti kambeko. Kuma ukamba bwino. Mtu saja irika. Kiwela nkoni. Zombe ambela. Work hard and have a good time.
Abantu bena is to always see you suffer kulibebe ilitenga life yako ilitafa yonze wafuna ulira monga ni mazapufa if you get money family sivafunika kufa nizindiwe swama funza sosi ya poverty but ukakwata wakupangila machati they say that man is evil but being broke isn't holy paza pulaza vana susamba jesa my story kulibena rieso ukabadwa ya gemuka you choose whether kufa rich olo osa uka jalo chili cruel sosa la puka life si chipala pati ufuni kosunga. You gotta keep living your dream. Kosa uka olova funa usikonela tuka nunka. Matu na vala kulibeba masekuka. Dine mtu nene niveleko
vina,
super
dina
dupa.
Vina dina seti
vineko.
Kumango vina buino. Mtu saja irika.
Atipua, atipua.
Kamba nina seti kambeko. Kuma ukamba buino. Mtu saja irika.
Pita monga mpili mpili ndiye peta ziva henesi kweze tu jili jili life yo vina madansi ajayama kili kili if you hating how I'm living me I see you to be silly happiness ili free doesn't cost any price be careful how you throw it life ili monga dice I only have a few things but they aiming for my life cause I made a little success vani sonja na my knife I work for what I'm having I deserve to be shining minyo minyo ya mtengo see short and upper dining easy soft life tima enda na timing sakona weni pempe la mulungu keep providing see I'm a pressure awe voye mbwede la unga fepo chape mpawe vose tili na chance to be whatever we want aso simwa ipo pese katite toka mushant ni hard work
mafuto wa chalo kuka ya kongereza ya kozo kubaya nane njine mundu ntawizi ina ni mafuno mkala osangala.
Vina dina seti vineko. Kumango vina buino. Mtu saja irika. Kamba nina seti kambeko. Kumango kamba buino. Mtu saja irika. Kiwela nkoni. Zombe embera. Work hard and have a good time.
Downloading from ZHitsPromise.com.